sabalingi mina ntwana kutoliki fana nane wena kiyunike kufembeki nasi niyasibuzu kunde owimpa kwepi yayishubisa mina ubona seyidonsa ngapha bethukiya wena yabona siyamosha bahamba ngesibinini maze sibela ngekona bethi bathe nkulu nangendongo siyaconsa yayishubisa mina ubona seyidonsa ngapha bethukiya wena yabona siyamosha bahamba ngesibinini maze sibela ngekona bethi bathe nkulu nangendongo siyaconsa tapsikeleke qekaze wena uthembeki entwaneni amasibangaziyo niphetheki futhi amalanga bingumlilo ongacimeki ngizophanda imali nami ngiqobelelo shele abathi tapsikeleke qekaze wena uthembeki entwaneni amasibangaziyo niphetheki futhi amalanga bingumlilo ongacimeki ngizophanda imali nami ngiqobelelo shele awusejonsi usaseyishu